the melanin queen. Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba. Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba. Sina hela, sina pesa, sina doo, sina nyumba, sina gari, sina hoho. Kila kukikucha minaiwaza kesho, napiga moyo konde nitafika hoho. Wanao kudharau leo watakusalimia kesho,
heshima.
Wanao kusema sema watakusifia kesho. Unaokula nao na kucheka nao, kesho kitondoka utokuwa nao. Piga moyo konde wakati wa Mungu, wakati sahihi. Piga moyo konde wakati wa Baba, wakati sahihi. Sisi ni wale, sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba. Sisi ni wale tuliosaidiwa na Mungu, sisi ndo wale tuliobarikiwa na Baba. Jana niliumwa,
naifanya saa hii. Kwani ni kesho? Na nimetoka Far East, najua Jimmy special. Mayolo tonight, didn't no question. When mama kaya hii, sufunga ulesu. Ramen ni vessel, na nami ni yesu. Nadhani una mezo. Kwani ni kesho? Na vile mnajigas, nadhani ni meko. Na kasi madola, I be earning in pesos. Swaggy shaggy, mdomo ni bagi. Najua mnipendi, badeshimu kipaji. Min kama kibaki, bobo kama kimati. Silipize kisasi, utapigwa risasi.
Na kwani ni kesho? Usijifanye ni kama hujui. Shughuli ya leo inafani mali zenye wasubui. Na simu kama siya mboka, misi chukui. Na Mungu naomba uzidi kunipa awa maadui.
So kau na shida subanje sai, kwani ni kesho? Na kau na deni wesu nilipe, kwani ni kesho? Zimetaka club mini shapea, kwani ni kesho? Kwani ni kesho?
Kwani ni kesho? Kwani ni kesho?
Kwani ni kesho?
Kwani ni kesho?
Kwani ni kesho?
Yeah. Kwani ni kesho?
Kwani ni kesho, 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 kesho?
Kwani ni 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 kesho?
Yeah. Hey, I'm blessed.
I'm blessed.
Trust me.
OG.
John Jez. Hashi. Come lesh.
Come lesh.
Putney.
Molo.
You can't flex.
Can't flex.
Bwak me. Yo slang ni angu sai. Na najua ni mewambo. Na muki ni rushi ya mawe. Mi wana respond na flow. Na kome ni mbe banga ndogo. Mba kasi mi mutoka mo.
Man, I got my city on my shoulders. And you could have bet I've been a cobra. Spit it like a killer, I'm a soldier. If a nigga anything, it's over. I can never lose my focus. And I can never lose to a joker. And I get that it's a game, but then it's a juicy fanani. Mila's money, she get Billy, come a Oprah.
John.
Y'all thought I wasn't gonna make a comeback.
How?
Y'all getting hype over one track.
One.
Been there and I done that. And I made it clear that I run rap. Can't check and it come duck. Chukuna vanya nigga turned up. And these niggas talk shit, you would think it's a scene off of two girls in one cup. Nigga to my love, geek,
get two.
Sinagari boss, min jitu. With a mini boss, going sit two. What I wanna for say issue. Goma zina pop ka jipu. Noma tuna rock, white titu. She them in the sort say easy too. Na kame na bubo by kiss.
Niwe.
Nima nani for scream jipo. Watako yuda tuya tiko. Atakipa na madown niso. Genji me mocho lewa riko. Anataka lift ni mbebe. Anasema beats ni mkebe. Anapenda hits in reggae. Anasema missy headache. Shorty got knees like me gun. And she like beef, she no vegan. Weave don't need to be redone. Beside me, she don't see none. But I told that bitch, me don't need one. Even though this thing could have been fun. Broski, take this from a big man. When you come across this, that's what you want.
We say bang, bang, we bang, bang, we bang.
So now we banging on it.
Bang, bang, we bang, bang, we bang.
I said we gon' bang on it.
Bang,
we gon' bang,
bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang
bonga minki spit nyimna uza love jonga bini uziero safi nita kutip mingo tetu mbili staki zoza judas za kukis vige uge ukaka million maraptel na seka kini halfway na mana no go for nothing and I made it here anyway so sleto so kwa kazi hizi street ni tricky hakuna shortage wika weni manzi fata ganji break the rules after all lazimo ata judge strictly hakuna kunego baili panda usinbebe ndogo sisi na maringo wezu shakona taka mengo fira isi mziki ni mjengo nisha ziba ufa kuna pengo snitch kando yangu na lose bengo keep it safe kwa utaki zogo mendo main character kwa ifilo na steroids baby so chokia kunia kiegere bana zidisha iyo hedi wendelea kunibongana unajua chalia kwa meni steady mini bad girl attack on the spot kawi uko ready I'm so true to myself deep down najua na disab chini ya god yendo yangu shell sonko na rusa ya kutake chenye nataka napata uwa mtoto mbishi na chapa wanarusha hate me na hato wamechata dawa imeka There's trouble in the city na niogopa uyo ibilisi Nina power ya kiajabu mofa ya kushinda kasisi Hatuishi kwa mkate tu mina rap si lazima ni dishi Niko full maneno nasema halal sifai kwa nambishi Sini wale tumebarikiwa na mungu tukabadilishi wa jina Renovation ni kongeze wadika mwili ni nanonesha kaitina Maisha soft huku mambo yangu singumu sidhani kuna kitu sina I'm not sorry wendo nafakunisho nisha kubali gimini sina Yeah
Yeah Brown sugar Yeah, I got the city on my back, so I'm back and better. Vijana wanna hustle, yup, no matter the weather. Yeah, I mean, by force of fire, I'ma get it till it's mine, cause that's what I desire. It's the way that I roll, yeah, they liking how I look. And the way that I flow, so they wanna keep me booked. It's the way that I put it down, flips it and reverse it. Call me dad, where I leave y'all niggas broken. Nairobi, Kenya, kuna city, kuna hustle, kuna pretty, kuna struggle, kuna wenye wame lose the plot. On politics, I mean, politics, them fake. Industry parties that I ain't fucking with, And since I got time, oh, you love to talk your shit, well, let me chat mine. It's fuck you and you and you and fuck all your niggas season. They only want you in your prime, in your spicy season. The niggas switch up on you without so much of a reason. Niggas won't believe it when I pull up Grammy season. I said it and I meant it, every single thing I did. Just remember that brown sugar only did it for the kids, yeah. Some sweet, some spicy. Now they wanna lick me, wanna taste me, wanna bite me. Shawty cannot stand it, so she wanna come and fight me. Bogi wa kondani, I don't think you wanna try me. Nani kama mimi, baby, one of one. And I never have to prove it when I know I won. In the streets, man, them salute me cause they know I done. She's an icon, she's a legend, for she 21. She's a savage, she's a beast. Yeah, she's a chosen one, all up in the streets. She's a star, na kaka, I'm missing my pleas. Usi ulize nini, just baby, look at me, yeah. Nesitera, nenye metereire, dire dasereruo, demo vipere, demo viepere, demo vipere, mugabo wakuo wotora tene na tene, I be on my own lane, always do my own thing, they can follow what trends, me I'm with what heaven sent, remember way back when, I'm the dreamer, I'm your friend, energy remains in, real ones don't pretend, come what may come, I stay up, don't succumb, me and hip hop don't stop, it's a rerun, hot like Mombasa sun, I'm all that and then some, don't ask for a feature, cause I eat, leaving no crumbs, I preach the future is here, dry your tears and be free, take control of destiny, autonomy is key, don't agree to be deceived, here's the truth, receive, be the gift you was born to be, don't be wrapped under a tree, they're hot under their collar, cause they couldn't control me, don't care about a dollar, only got nothing above him, I'm the real OG, everybody know me, universal Sony, everybody own me, don't get me started, you know what I'm all about, I'm a wildfire, ain't no crew put me out, God is within, devil demons knock 'em out, up north, shining east, west, south, you hear me now, and you're gonna repeat, I dive deep into the beat, I'm a lyrical beast, ministering for the street, pushing boundaries with ease, no retreat, on a mission, never giving to defeat, there's more to the story, just to get a glimpse of me, need observatory, rap supernova, blazing through the galaxy, Kenya flag on the moon, being my reality, Get the job done, self-employed bossy Making major moves, keeping it low-key Don't I look cool, chocolate flows deep My presence is felt, haters feel the cosmic belt Nye dire tabasco Nye de firifiriri adoro fio Mi ariagua dere na metuka nyo Ay, nyamputa
Nani tu na piga bees na madonga wangoso. Hapa nje na pika kasu na ngoma ya mboso. Rappers ni comedians, ha ha, hella funny. Marap tu na mjengi, hella, hella funny. Only mali mamili ziko, njo king na pajoin. Majoy na wapa problems, my problems na wapa joy. Yo fala siski, tafadhali toka pa boy. Jackie ya kufile sentence na wapa joy. On a genius, anajenganga stupid money. Life ni horror movie, si stuki nani. Safe ni nyingi, siko safe, niko kwa house of ganji. Na najenga biscuits, no house of manji. Yon yo plan, plan, plan. Stay away from mangati, niko dan, dan, dan. Kaupishi ya umbaji. Na maintain mimi, najua utamu wa kutafuna. Mabain 10 nini, amjua utamu wa kutafuta. Rich mentality, nilikuwa the poorest in the room. Saina pull up na mafroom, bispo kaku krum. Mr. Inquisitor, oh, nakanda coming soon. See yourself to his tomb, nyambia ni king na consume. God got my back, back, I'm a parachute trainer. Niko pro, pa, 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 pa. Talk up, I'm blainer. CBD, na jeje kili CBD. FVB, ma VP, so DDG. Tunasaka na mna kubit the country, but the farmer's voice. Mpena kula, so say for breakfast, when farmers are one of choice.
Zime nishika, zime nishika, zime nishika, yo. Mali mefika, zime nishika, zime nishika, yo. Zime nishika, zime nishika, zime nishika, yo. Niki, kimenishika yo, kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho yo. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha yo. Kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho. Sini kenyewe kiko kukicho kimejificha, juni kimbicho. Washaki, nyo kende chain, kifuta kinge. Adiko brain, kitami uki. Sayarei, kiki. Adiko vein, ati washaki. Nyo kende chain, kifuta kinge. Adiko brain, kitami uki. Saya reini kiki. Hadiko vein kunifanya mara mingi niko hot. Kwa kifua, nukivuta. Na mamori wangu wote swana penda kusi. Kutoka ngware hadu siku sushinda katuki. Kikilandi, nisha washa kingine. Kwanza pedisa kuina dizina fatu ziende. Ziki kam, tuzivute. Zote zote ka, zote zote ka. Chagi, zime nishika, zime nishika, zime nishika yo. Mali mefika, zime nishika, zime nishika yo. Zime nishika, zime nishika, zime nishika yo. Niki, kime nishika yo. Zime nishika, zime nishika, zime nishika yo. Mali mefika, zime nishika, zime nishika yo. Zime nishika, zime nishika, zime nishika yo. Niki, kime nishika yo.
Mbogi ni genja.
Mtani kwetu sisi wote ni mangangari. Paka manyau na madogi ni marasta. Kwetu wa shosho wanatafuna gajaba. Tukikata mboga tunatumia gapanga.
Wede jing, gero na wafling. Umo jing, rima ya wazing. Mkuru kwa jenga ni baroda tunatries. Kanga kangesma na milimindo zing.
Usione ni mengara ukaniomba hela. Bada ya wiki chache ni meamua kuoga. Kwetu mamanzi ya wapakagi mapoda. Wanapiga makonyagi wengine wakinywa soda.
Beni ule boy lazima wani ya kiange debate. Mi ushinda nafanya wakwe na deep hate. Ni ite grave digger na pull up na kitrigger. Na kuinza gidipa, dipa. My headshot zitaja ku non-stop. Ni design zime real sema tuko high top. Kaki dim ni lazima mindo na kilight up. Kaki dim broza mamreja na kilight up.
Ngali mikijenge majengo kwa mrombo. Ngarna ni noma tengeru na matejo. Uskatize kiboya mitaa ya ololo. Tapigwa roba za mbao uimbe wa polo.
Ngarna ni dando tunakimbiza mado. Vibe kibamba uneza chachisha aro. Style ziko baga ni kaniza masholo. Au aro daradi dando tuna kimbiza mado vibe kibambo neza chachisha aro style ziko baganika niza mashono au chachisha aro
rosari na kuta kivila rosa lego locha anariang nikangede linki geto prezi kusadi gero genje muo mdogo na kurusha si arusha utahidra na kukala swe ni usgan fuli genje na ukrasa ni anzakwa tumenjavu atuzache na warazi sacho chwezi tuna wamocho waragi
ima ukigota tuna kujibu awa vibe za weekend ni kuzoza na mira kakata makazi hata kama ni ira yomji mira uneza kula.
This is dance. Keep distance. This is dance. Keep distance. This is dance. Keep distance.
Kwa nono tu hit t-shirt ni awa. Hit t-shirt ni awa. He's a course na decline. Tunapenda dick riding and keep alkiba and jet. Akikuma red cook sublime. Ju reza kukari away man kusabaya. Ujiro yes ya zangu ziku clean. Kau kijuta stuck. He's zero touchdown. 400 degrees kwa itro. Hizi niza kukuramo. Hizi niza kukurumo. Tulipata na utumo ni kadai. Kono nafanya job legally. Akasema neshi umo. Eshere. Toviyeshere. 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 Rakan kaminya. Rakan kaminya. Rakan kaminya. Minya. Rakan kaminya. Rakan kaminya. Rakan kaminya.
This is dance. Keep this dance. Distance. Keep distance. Distance. Keep distance. Distance. Keep distance.
Kwana nothing. Heat t-shirt me away. 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 Heat t-shirt me away.
Utafata chenye unataka na utajibu mashtaka. Utajipata kwa baba blanda ukicheza na mshahara. Nimetoka kazi ya luna nimepata mshahara. Contra ni karagua ami ni kukarangua. Hakuna plan B hapa, it's just me and my family ya wengine mada. Kambali na trapa ispesi na mata. Kubanja na me unless ni Benjamin na ukapa. Antaka 16 rounds anaitisha ka Glock. Watu wangu wa diaspora ni wa shifti ka clock. Siku andika I love you ilikuwa gataipo. Na balance kwa grau migun tatu tripod. Hi njege ntaka bribe ki mbege sucha mine. Hi denge ntaka pipe hi nyege joy die. Zaki moto, zaki moto, zaki moto, zaki moto.
His stance.
Big Bob.
Hey yo, Metro Sukato.
Mishuka now, trench coat na trout. Mastingo mingi na hizo dead in the south. Hey yo, selector. Goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Kwanza juu mastingo ni deadly, 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 deadly.
Deista, Emily, Emily. Atoti na mebeba, heavily, heavily. Anakaka Gen Z, 22, 23. Na ule rap upenda masanzeni, enemy, enemy. Mato nyadi na machaji, tukime divididi. Marenfo zimewaka, bansendwana ya chemist. Na tuko kwede jing. Kere musha na Hennessy, tumefika na masenke na masubi ni legacy. Stingon za kiji, za kizing zing. Na mapetko, mamati na mambling bling. Old school, kama vanda sana village. Nasikiza maridi, kartel na kibridge. DJ Dope Genges kuje one by one. Mambo ni vulai, let's have some fun. Ayo selector, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena. Konza chuma stingoni. Dedili, 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 dedili.
Subaria mambaru me kam na meja. Cheki fala me kam na mezuba na na cheki ati. Subaria mambaru me kam na meja. Subaria mambaru me kam na meja. Subaria mambaru me kam na
kinini. Kidududu. Kam na kinini ki bukudu. Kam na kinini ki shh shh. Ki ki ha ha. Ali kam na kinini. Kidududu. Kam na kinini ki bukudu. Kam na kinini ki shh. My guy, he's a toy. Siwa Urush, na mina G-Enjoy. Tulua Boombrush, HK and Michael. Urukli na Missy Boy. Sina jongo, sina form, sina cheddar. Bila mbecha still machaji walichuna. Ngeusu na mattress kwako, sema form. Munga, mjinga, niko zone. Baska few magiza, niko biz. Shibadi ting alikujia magizgiz. I'm sorry ili dim.
I'm sorry ili medi.
I'm sorry, Lidim. I'm sorry, Medim. I'm sorry, I.
bari na kam na mambaru wa mekrom zaidi ya mzinga na zile vitu wrong munga saboy ya pachuo mna mepong digitali jabakalishi kisha na dosh maisha posh na maomre wa palen kana nkoch taksi na magego za ugoro zinawaka shinda torch za magwatch idhani mbaya lola mbota lola watch yeah yeah kwa idarasa mendo teacher mendo coach zime waka zime liet zime mwatch mbare agadeshe atunaka sheshe maybe tukudiokore na tukufanya gepeshe boom boom yeah 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 boom cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi subari ya mambaru imekam na meja subari ya mambaru imekam na meja subari ya mambaru imekam na meja cheki fala mekam na mezuba na na cheki adi subari ya mambaru imekam na meja subari ya mambaru imekam na meja subari ya mambaru kam na kijani kidulu kam na kinini kidulu kam na kinini
don't go I'm putain tete zoma namba I'm putain kama ni nyama amwekain unafanya nina baki I'm zubai
ase tonight we are dunda
dunda
ase magia lu ya dunda
dunda
ase tonight
tonight we are dunda
today
Dying.
I say tonight we are dunda.
Dying.
I say my girl we are dunda.
Dying.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Oh yeah.
Tonight we are dunda. Dying.
Na kanya ma umedunga.
Dying.
Tonight we are dunda.
Dying.
I say tonight we are
tonight
dunda.
We are dunda.
We are dunda.
Sato magida ni menge club hivi. Na kuna dema na kabiz. Kwa phone kana ita cup easy. Kwani mama, what's up bana? Nikamshona itwa King Kaka. Na kuna vile umeni bamba. Wait a letter, na ulete bill hapa. Akadai kwa ni utika don't jua you. You can tell my friend who nyima do. Izo ni rumors ma, wachia gazeti. We kwa ni kunua in carpet. Tonight I'm rapping you kaki bet. This la lazima lizai mi bana.
I say tonight we are dunda.
Dunda.
I say my girl we are dunda.
Dunda.
I say tonight.
Tonight we are dunda.
Today.
Dunda.
I say tonight we are dunda.
Dunda.
I say my girl we are dunda.
Would you marry me, honey? marry me, honey? Would you marry me? Would you marry me? Alafu baby wazijua utamu wa tunda bila kulimenya. Mie tayari shazidiu kongeza utamu tena koleza. Mara o yo miguno sijiwezi mi furaibo na mikosino sijiwezi. Yani paluki ni busu filo na jishuku dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Wakipunguza machungu roho zao za majungu, dona zidi kuwakera, dona zidi kuwakera. Kidogo na vokipi, sani mwaga na upongo. Nipe penzi ningare hani, nitoke ukuloko. So kwa kujichetua uko, nimeshinda loto. Aunavo nipenda baby, liza kama mtoto. Kukwacha nanzaji sasa, unavo nipajoto. Nika kugura hubu, undushe nenete. Sa apuju upuju, shika mtutu ututu. Ikutoye makutu ukutu. Nijape ilale for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Nakupa moyo wangu sokupe chochote. Yani minakupa mwili wangu nifetu zikane. Doli doli we nishetu wapari. Ona nipa utamu zai. Sheri sheri na furahi kwa pendo lako. Apo nuna pena gazaidi. Asa apuju upuju, shika mtutu ututu. Nikutoye makutu ukutu. Nijapo baby, for me daily. You're my baby, I'm never lonely. Oh baby,
this is true. Inawezekana ujitohai sababu ya mapenzi. So true. Inawezekana ujumize sababu
mababu na mashosho wa zamane walipenda naga tabila ma Facebook au Instagram squeeze kabla ulale. Sipo tuma text na maimoji kwa mpesa utawachwa wale.
Mapenzi gani yako fola kwa sana unapata make one for love.
Ndio maana bado niko single siche nikaumiza wangu moyo.
Mapenzi gani yako for love kiko sana unapata make one for love. Mimi bora niwe single mimi sitaki kupendwa.
Tangaza kwa mitandao, tandao.
Mana wale wanaotangaza ndio uko mbaka kwa mitandao.
Kuna wale wanaofeki kwa picha. Kiwakuta kuna vita. Mkewe analewa malika na mume wake ashita. Boyo, mapenzi gani ya kufolo. Mkiko sana unapata mkwafolo.
Minona bora ndake singo. Isije nika umizo wangu moyo. Mapenzi gani ya kufolo sana unapata make one follow. Mimi bora bora niwe single mimi sitaki kupenda.
Kwangu ni wewe, kwangu ni wewe, moyo wangu.
Your love is mine. This love is personal. That's why I love you personally. This love you give me so magical. That's why I love you so badly. My heart's beat a mikato. Can you drive me just like Imoto? My heart's beat a mikato. Hop in my moto. My heart's beat a mikato. Can you drive me just like Imoto? My heart's beat a mikato. Hop in my moto. Can we dance to?
Baby, don't love me later. Trust me, my love is here forever. I'ma hold you closer, we gon' weep together. You made my life complete. What the things that you do to me. Oh, baby, you're my remedy. Hey, you're my fantasy, come and dance with me. And I'm never breaking your heart. Every day I'm licking your body,
Aje.
Come over and do it for daddy,
Aje.
I'm licking your body,
Aje.
Baby girl, I'm licking your body.
Baby girl, I'm liking your body.
Aje.
Come over and shake it for daddy.
Aje.
I'm liking your body.
Aje.
Baby girl, I'm liking your body.
My heart's beat a mikato. Can you drive me just like a moto? My heart's beat a mikato. Open my moto. My heart's beat a mikato. Can you drive me just like a moto? My heart's beat a mikato.
Mikono juu ni kama hujui kudance. Ah, toa kofia na mkono kulia pa. Panguza kihara bas, notoe kijasho. Moonlight loko jua na mpango wa kando. Ndo kisenda maitana madhando.
Hey, mami ondoko, mami sipoko. Kakuna njoti tunachana na popcorn. Ongeza flow na dojo tumedonjo. Alisema ni fast time but hiyo ni uongo.
Mziki enyeji huyo dem ni mwitu. See through niliacha chuo ni pedi bitu. Bitu dani ya msitu iko na jitu. Please tu nimemada hari wa shuki.
Mamiyo mio 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 ndoko. Mamiyo 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 ndoko. Mamiyo mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamiyo mio 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 ndoko. Mamiyo 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 ndoko. Mamiyo mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto.
Roundi za mtaan kapata mia khalifa. Mia kadhama mi mia kajipa. Pale kwa local kwa ile mbogi ya FIFA. Teremusha, teremusha ngusha kakalita. Alikula fist kirimba, alikuja fist na rira. Na tuko east uliza venya alifanywa. Miondoko lazima ondoka kama umezima. Uliza Harry Chris venya alifanya.
Alichoma mbogi wakadai kuokoka. Hapa kauji kudance nurudi kulometoka. Ndani ya club fast na wamusho kutoka. Rombosea boys fiti nika kino inamoto. Oka, one night na mimi unaomoshwa. Miondoko fanya tu kama kwako mekosha. Ukikamba bash bila body unaondoka. Vunja mifupa miondoko bado slow.
Mamiyo mio 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 ndoko. Mamiyo 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 ndoko. Mamiyo mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamiyo mio 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 ndoko. Mamiyo 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 ndoko. Mamiyo mio 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 ndoko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto.
Banjuka ni kama unarusha mamikono. Tingisha kichwa chungu sivunje kisogo. Mamiyo mio 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 ndoko. Mamiyo mamiyo mamiyo.
Producer Chrome. Mamiyo kwang kwang. When you be a booty side, it's not your time. Deal with that. When you be a booty side, it's not your time. Deal with that. Unadhani bila wea tuwezi ishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusahau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, hiyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Yo ndio ufala mista kikisikia. Usipo change, kanyanga. When niambie, ebu decide, it's not your time. Deal with that. When niambie, ebu decide, it's not your time. Deal with that. We decide, counter change, it's not your time. Deal with that. When niambie, ebu decide, it's not your time. Unani threat, unani threat. Utaniacha, suniache. Unatu threat, utacha kazi. Siuache, unadhani tunajali. Ujinga ni kudhani bila wewe atutasonga, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atutaomoka, tunaomoka. We ni dam, didididam. You're so dam, mi dunia si ya kupeke. You're so dam, utashtuka kuna ngoja ni kufuate. Usipo change kila mtu njia yake. We ni ambie, ebu decide, it's not your time. Deal with that. We ni ambie, ebu decide, it's not your time. Deal with that. We decide. Counter change, it's not your time. You're with that. When I'm here, a booty side, it's not your time.
Rico Beats, Mr. 808.
The teen, Canaro, Blunder, Wet. Detin,
detin,
Canairo,
Canairo,
a blunder,
blunder,
away. Tutu a Hadija, away, away. Lilienda det, wacha tu, na manzi psycho, fiatu. Kadem kalikuwa kanasumbua, nikajua kakadem siku moja kataniwa. Nikapata mwingine mali safi, lakini alikuwa na baby daddy. Mtoto wake akaanza kunita daddy, baby daddy, tulishika na mashati. Nikapata mwingine na mahaga, alikuja kejani kuchapana. Uode malikuwa na shtua, tukimake love alikuwa na bonda sura. Nimetafuta kila chuo, nimetafuta kila rima. Natafuta mdenge, wewe. Nimetafuta kila chom,
chom.
Nimetafuta kila rima,
wewe.
Na
natafuta mdenge Kanairo dating blanda Nilienda date risky Dema likuwa na lewa whiskey Kidogo akaanza kunita baby, baby Umenijua 2 hours Unae manze ya pindi vako zangu Anataka nichore mamurio wangu Anataka nichore ongwelo yangu Niaende, iri nibaki peke yangu Una ya kisikia sauti ya madem Ya shinde ya kisema Sema I love you eh? Sema I love you Nasikia madem hapo Sema I love you Nimetafuta kila chom Nimetafuta kila rima Natafuta mdenge oh, well, well. Nimetafuta kila chom Nimetafuta kila rima Natafuta mdenge Kanairo dating blanda Mara mwisho mi kwenda date Demali nisho I have a lot of guy friends Kidogo mahag, mahag Akiona chali mahaga iwezi Minataka penka mimi Anapenda reggae ka mimi Anapenda genge ka mimi Simple living ka mimi Minataka tu mdenge Uliacha ni ride ka senge Ka unafikiria ni wewe ni DM IG Meja genge Nimetafuta kila chuo Nimetafuta kila ri Betika imeibenge Kanairo leti mblanda Betika imeibana na teza na delivery
Mavo on the beat
Oh please Usini haribie moja Leo nasikia 250 Leo staki umkiti I just got paid I just got laid Nime reconcile na be I'm happy Jana kalikuwa kamenuka Kitu zake likuwa mepack Manze nilikuwa nimeshtuka Lakini leo bibi ame relax Ame nisamehe juu ya jana Klande alipiga kama tumelala Meza leo tunenda ulevi Losta kiku risk Leo nacheza chini tu Oh please Usini alibie moja Leo nasikia 250 Leo staki umkiti Oh please Usini alibie moja Ile umesikia kunihusu Usini ambie jo Pia kuhusu Ai ai Umeingia WhatsApp Kuna nini WhatsApp Wengia WhatsApp Uwe Usitume message ya ufala Leo staki kwa na mudu mbaya Leo nasikia duraha Message ya ufala itashukishia sana Kwanza vile leo kume nice mbaya Usiniaribie muda Kwenye nilipele kama paper Wamepiga simu wamesema wanahaya So Oh please Usiniaribie muda Leo nasikia 250 Leo staki umkiti Oh please Usiniaribie muda Ile umesikia kunihusu
Leo sina gandhi choki leo na kibembeleza kama mtoto ID Ferrari zimebaki kwa mbosho Wezi jua niko nunge nikipost photo Tunawasha kiwash wash nikatuko loto Kodo moto inachoma koleta chesa Niko kwa dance floor zimeshika nikicheza Vile napewa macho kakipofu na mamande Mule mbaba pale nitamupandisha pressure Oops, under the influence Mix sheng na kizungu ni too fluent Kolabo ya kapenga na lumumba Tuko mwiki kwa loko after party korunda Under the influence Mix sheng na kizungu ni too fluent Kolabo ya kakenga na lumumba Tuko mwiki kwa loko after party
Wanajua
korunda
Wanajua chinchila ndo kabisa Vile mina tisha Simu zina ring kila siku tuko biz Na shingo zina blink Na ishi dream ya shina kiwa young Na mindo tunadim Usulize kai gari na space Kuna drink kuna haribu kieka chesa Tuma sides from Kalesa Utatesa Aina pressure Ikwe mwaka kushika mita USD Ikwe mali unafikiria niko ya ukweli Na rapi tunauna kwa vision do ujue mi Na nzanga kani shona mwisho KJZ Na kuomba permission si kwa free Na wakona mission kwa kaa mimi Na ndoma nata hizo vitisho zao sisiki Wanovwana kuna ingine kaa hii
Oops Under the influence Mix sheng na kizungu ni too fluent Kolabo ya kapenga na lumumba Tuko mwiki kwa loko after party kwa runda
under the influence. Mix Cheng na kizungu ni dope fluent. Kolabo ya kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party kwa runa. Unanganya mpya kwa Rudy kona AC ndani. Donda malisafi ya naka freshi kiplani. Ketchup kwa macho tunaficha na miwani. Kuna maziwa na maji utanipata maskani. Chinchilla na mife miwani kila. Mjusi kapili ni shadow kwa kutila.
Tapie basi, take. Kama kuna jam tumia boda boda. Pesa ya mzinga ama kota kota. FWB mane dige hota. Icheze chini ya maji ni kikuokota. Ikwe underwater, 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 underwater. Ikwe underwater, underwater. Ikwe chini ya maji kani kuwa chota. Ikwe underwater, 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 underwater. Ikwe underwater, underwater. Ikwe chini ya maji kani kuwa chota. Super anadaimi niko distant. Niko na assistant. Na echeza kismat. Friday ye ni muislamu. Sunday Christian. Matamia corona haku kosa lab ya extian. Assalamu alaikum musomali. Anani dungi achona dai musumari. 3 AM ni kutoa masuruali. Alafu by 6 tuko Edgar Obar. Kama kuna jam tumia boda boda. Pesa ya mzinga ama kota kota. FWB mane dige hota. Icheze chini ya maji ni kikuokota. Ikwe underwater, 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 underwater. Ikwe underwater, underwater. Ikwe chini ya maji kani kuwa chota. Ikwe underwater, 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 underwater. Ikwe underwater, underwater. Ikwe chini ya maji kani kuwa chota.
Eko buto on to the next. Unani cross me na gone to your ex. Wana to lock kumbe sisi ndo gets. Missy mgonjwa na machozi correct. Entebe.
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new age Machiavelli. Mkali mani, mkali nani. Savage leveling yani ule mkali yani.
Parapanda.
Mkali mani, mkali nani. Savage leveling yani ule mkali yani.
Denya mind says it's sorry. Nilishika plate ya difu before imwagike. Sema furaha, sema furaha, sema furaha, sema furaha. Big up Jesus, big up Buzu, big up Mungu, big up Munga. Dara dara, rada rada,
Armada. They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new age Machiavelli. Mkali mani, mkali nani. Savage leveling yani ule mkali yani.
Parapanda.
Kauna back up, go bankrupt. Rudy ghetto na Prado, kosa cup park. Mindo Cartman wa South Park, eh, na ishina fuck ups. Saitenga ina deep purchasing power. Magic ende Rudy na reverse. Negotiation mbaya ni ya mwizi ukidai hauna. Malaya kuitre kurausha na meshuka so utat. Na meshuka matuta na mpatusi. Unajua kila mtu amekuja hapa kutafuta. Anyway, mezea tembe kinembe. Pesanga kuna vile neza tupa. Ukusha kunywa make sure yo mzinga jo umevunja. Yo,
They wanna know me calling on my celly. Cause I'm the new age Machiavelli.
No kipu na demo menokia. Nakuliza kauko na moti Georgia. Rentu jakanja nania shakupa notice. Lakini umegoma hautoki Georgia. Forex unaosha bila copy Georgia. Ocha wanajua weni doki Georgia. Bogi wanasema weni bossi Georgia. IG ya uwezi cheza loki Georgia. Check it this omolo once again. Na ile injili wanapenda. Other than rapro bado ni mwili na jenga. Doba na piga buda mitili ya benga. Popularity mefanya ni badili mamrenga. Bad man kisiri siri anatengwa. Anomolo fiche ntafiri firi kwa dema. Check yule boy wa chuli chili analengwa. Backup nyamarebo kame katilili wa menza. Kijibizana mtaita kuduru. Kibishano na kutaksu shuru. Mulibanja sana mtaki uhuru. Saime bamba sana wapi nduru. Yeah. Atuendi mandamano. Baba into maintain kanyo kanyo. Mr. President ongeza miaka tano. Na nyi wa Kenya lazima mkuwe na msimamo. Kama una noti kuna demo menoki. Anakuliza kauko na moti Georgia. Rentu jakanja nania shakupa notice. Lakini umegoma hautoki Georgia. Forex unaosha bila copy Georgia. Ocha wanajua weni doki Georgia. Bogi wanasema weni bossi Georgia. IG ya uwezi cheza loki Georgia. Dope watch your views we back in there that you may earn more. I get the grammy to get it till when I cancel. Say Kenya ni kama
una rea. Buff bus, wash your life with bigger shots like if it goes sick. Do nani rea. Buff bus, wash your life bigger shots like if it goes sick. Ooh, so Danny Bear. Tap, tap, back it up, make it drop. So, when I'm not prepared, sing you.
niulize mbona
mbona
ndai seti mpaka po kwa kona
mbona
niko sure hii utaiona
mbona
mbona siniulize mbona
ingiana
fina place this thing on ya
mbona
I finna hate it till I reach the corner
mbona
mbona what you mean mbona
mbona
mbona oh you mean mbona,
mbona.
You rocking with the best kijana ni performer and you ain't seen nothing this just a warm up Kandanda na safisha ni to Maradona She juggling the balls like Barcelona Slim wrist, big thighs make a nigga go nuts You been overworking, man, you need a bonus You deserve a damn, yo, you all grown up I'd buy you a Benz dollar, kini mbona Mini cheesy inje ya madare Engineer giz giz adingware On point kama suti za burale Highlight shinda zing watandale Atwende geto uko bogi na weza tukona Nkona pato langata kando ya bombas Ngong road haina life uko tainiona Baniko uku sai usulize mbona Sinkoma vitu nani rea Puff pass washa light bigger shots night Ifika usiku sutani pair
Jack
batch it up Singulism
bona,
bona, nice sitting back up a corner,
bona,
you could show a huge giant,
bona,
bona,
bona.
Singulism bona,
bona, bona,
bona,
bona, bona,
bona,
bona,
bona, bona,
Choki denja le nipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wata shembe shtaki alikuwa njegi Aliweke wa matembe akiwa na malele Choki denja le nipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wata shembe shtaki alikuwa njegi Aliweke wa matembe akiwa na malele
okay. I told my wife wacha ni misbehave Vile yo makalina ni instigate Wanna die bank na mishi CBK I broke your heart and I do it again So I went on a date with this big mama All this pressure, I had to discover Boyfriend, I go, hey, Zee being jealous, so I might be stubborn So I might be stubborn
Chegi denja, lenipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wata shembe, shtaki alikuwa njegi Aliweke wa matembe, akiwa na malele Chegi denja, lenipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wata shembe, shtaki alikuwa njegi Aliweke wa matembe, akiwa na malele
Mini big baba, kuja nikeleze kwa nini Dosha kizazi, mwesikize ati kwa maini Pakia, vimbo na kudisha laini This binary, I know the joke is valid. Come on, let's end that talk with the boys. Dance. Come to the gym, I keep for a boy. Joke session. Pandi shot up at the result of the cash. Niku pandi ke pop at the G and join a joint. I penda na chiki unai taka pia. Nai kemba na design unaza kampandia. Irungu kona baraka na kongonga manjia. Upoti we Nairobi gosi pio ni promo na mia.
Cheki denja li nipigia tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wata shembe shtaki alikuwa njegi. Aliweke wa matembe akiwa na malele. Cheki denja li nipigia tenja. Kisema ye ni lele na kati ya madenge. Wata shembe shtaki alikuwa njegi. Aliweke wa matembe akiwa na malele.
Kwani we ni mchina. Choti na simaira. Bongi na sinaila. Dola na sinaira. Inatoa joto panti mami patiana. Ananyonga nugu wa fangwa tipatiana. Panti ya tihana. Kwati kwa nilana. Saga saga zaga zaga paka tumi. Nyama, kwama kwama paka mate mwiko bado changa Ina kuchoki na bado sija kukukukumanga
Cheki denja li nipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wata shembe shtaki alikuwa njegi Aliweke wa matembe akiwa na malele Cheki denja li nipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wata shembe shtaki alikuwa njegi Aliweke wa matembe akiwa na malele
Wabali wabali wabo wabo Ona kina milina wambo wambo na tumini Tumesika tako, tako, nataka moja ni mchape Tapo, tapo, nakuja manzi, natupa tuma swa Ananza kwa mshai, pisi nasikia raha Anapenda nyama toma, tumbu kiza Nikamwambia madamu, skiza Uwezi bula nyama na nyama Nitamu, sembe na nyama Mbona mini kule nyama na nyama Ni raba na nyama, kula nyama na raba
Cheki denja li nipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wata shembe shtaki alikuwa njegi Aliweke wa matembe akiwa na malele Cheki denja li nipigia tenja Kisema ye ni lele na kati ya madenge Wata shembe shtaki alikuwa njegi Aliweke wa matembe akiwa na malele
Nimeeka lele, malele kuzitoka Na venye tumezoza inasikika di Europa One in coach nikipula puya wumpa Lakini kama Isaac are you 18 and over? Nisa sita na ona kuna njeve kejani na kaveve kisiza rongrende. Amelia jolipati wa mawembe kapwasura maembe na mutangati mwende.
Cheki denge ale nipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaki alikuwa njege aliweke wa matembe akiwa na malele. Cheki denge ale nipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaki alikuwa njege aliweke wa matembe akiwa na malele.
Bodyguard wangu wote ni malele. Wanna die in our bank kama champion. Bodyguard wangu wote ni malele. Wanna die in our bank kama champion. Bodyguard wangu wote ni malele. Wanna die in our bank kama champion. Bodyguard wangu wote ni malele. Wanna die in our bank kama champion. Champion, champion.
Wanauliza niko wapi niko rurasho. Ini kanairo mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Kapa roundi mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatike mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo ko roundi huko New York. Niko insecure ili design ya sauti sol. Mademu wame pararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere rea la football. Role model wangu manze sini breed a law. Nikidai tumbler new press major job. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun badu wazipasui cho. Mtu mina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun badu wazipasui cho. Eti tulienda wapi situ ko jiba gajat. Tulienda wapi situ ko jiba gajat. Ay, jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Otoliza tuko wapi situ ko jiba gajat. Hey, jiba gajat, jibag na jag. Jibaga jack, jibaga na jack, jibaga jack, jibaga jack, tunauliza tuko wapi si tuko jibaga jack.
Ukiuliza tuko wapi si tuko jibaga na jack, tunajua kani ku roll me rolling ina gang vile mboki joy me crack na tukompea na thugs. Look authentic as itimba ni lax cheki kama ni shori napenda mwenye na ass. Hizi mapungi na zi switch man na girls. Shereni daily hizi pande na ni must. Jibaga gwethe adisia na jack.
Vroom vroom nime pull up na mrenga. Kauja ni rada majina ni godi tena. Ni kung fu nikicheki jo mamblena. Kwanza madem zao wote na wateka. Niko majag na keg ni black. Niko majiba gajat na roll mashash. Niko marau gota city niki splash makash. Situ lijipanga jan weko juja na nja.
Juba gajat, jibag na jag. Juba gajat, jibag na jag. Juba gajat, jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jiba gajat. Juba gajat, jibag na jag. Jibaga jack, jibag na jag, jibaga jack, jibag na jag, watauliza tuko wapi si tuko jibaga jack.
Jibag na jag, mini fiat understand. Walenjina kaimara mall vile doz na kala clash. Chrome kani silver, body paint black. Penga kikama nazima kwanini atatak. Mabombo wajeta kama you to shine to ball to rise. Tufike mali range ni undai ki roll ki light ki legalize. Jaba ni green cut the mask ni kugwe the lies. Me and my friends on the NZ. Ndani ya Benzi wa super ni majenzi. Boy like Muse, mashadi, mabesti na cheki nyash na jegi. Baby kuja friendly, paipu, majag zisonga time. Ndani KU zina kana shikwa laibu. Mboka ni uta tutashindwa who's that. Machine heavy duty nina dhani ya tini kuga.
Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jibaga jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Watauliza tuko wapi si tuko jibaga jag.
Askuzi ni mechizi na wakanesa. Manzi mkamba, anishuko mirema. Alinidinya ni kanza kumlipia keja. Ye upika kiwandeze. Haya, jibag na jag, njugu na gat. Iyo kombi kuna vile yo slap. Mi swezi jam juu ya dem. Ukinirusha ganji, ndio miu jam. Doba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malo malo ikishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu, ushapata ripoti.
Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Jibaga jag, jibag na jag. Totoliza tuko wapi si tuko jibaga jag.
Black chocolate, nifanyi melanin. Mana toka nikapate.
Jibaga jag,
kanapenda kenyeli wanapenda. Soka napenda kutatua.
Like a boss.
Tenda wema pewa tako. Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Nikuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na na my dirty version. Nilijam nika sample mali yako. Manzi yako na mpango wako wakando. Tunapigia katrio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako shani penda. Mtoto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a hoe. Bad bitch koi party vibe ko top. Kwenye flow joka na perform, joka na perform. Pick-pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakonga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, bila kona big-bomba. Pick-pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakonga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, bila kona big-bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend, akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauando. Yo kwa game vai, mavitu ni vulai. Sivei ni meapply, chali yake na mjoka.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl, kanapenda ganji, she ain't a hoe. Bad bitch kwa ipati, vibe iko top. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Pick-pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakonga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, bila kona big-bomba. Pick-pock, anapenda kuzitoka. Tik-tok, anakonga tik-toka. Pick-pock, anapenda stick proper. Big-bomb, bila kona big-bomba.
Duli, deliver Nairobi. Kakubali kunipea dempeng. Nimekuwa bad, butoka enzi za F2. Kenya nataka ni Mike Zona madem tu. Ini hype kona version ya dang su. Dema medibiba bomba na kona tattoo. Shina kuwa wea cha leo ni tatefa tu. Yenge true ameangukia muara.
Toto wa nyumbani, toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji, she in the home. Bad boys kwa party, baby ko talk. Kwenye flow, joka na perform, joka na perform. Kwa
mika, kanapenda kuzitosha. Kinga nuku kuja tukule mapicha. Wanja
pia.
That I will never forget. Drop me a pin in our location. Stacking stories, I see mumi stacking my conversation. Stacking. Utani pata kwenye gate. Kama ni appointment, you know that I won't be late. No. This story najua well, not relate. So the time being mtumbili, sorted to participate.
Go, go, kimangoto over 1.5. Two from design your home, say you got it, my guy. Chukundaka skama kawa na machagi no mai. Tulisaka tuka bate yondo tamu alive. Chukuma vitu, tunasiririka ni kukima na wazimu. Bila pesha kujivinjari muhimu. Eshingi kutesa hizi yeri ya muatibu. Kori kuna pesa ulenje kuna kakitu. Spending, spending. Sako luanga ndogo ya mabrechin, brechin. Suzu waga zoko tuki step in the scene. Rumba mdogo mdogo tuki letin. Kastima kuna mseko na makasiriko. Tuki kapopa kuna kurudisha kifuniko. Moga tandochu ya wahenga kama sipi ndiko. Alafu choki unatembeza adiko kuriko. Tane kutiko na mashelenge. Nikuserere kambuko na mawezere. Serere, flame jamo pekele. Niku serere, kana piga makelele. Tuna serere, serere.
My hands, your waist, my heart. Awe kuna, nikuna, kuna. Nikuna, kuna. My lips, your lips, they touch. We kiss una, nikuna, kuna. Nikuna, kuna.
Seri vas, mina chikinyuma. Ikikuama, tutasukuma. Kigonga kitu sipige break. Endelea ku reverse na mawetete. Ako kadem kame come through. Na yo dress yake see through. Itabidi nime save ganji. Ju after ku reverse ni maternity. Izo mahaga vile unarombosa. Ako kamini kana songa songa. Ako kathae mina ona ona. After ku reverse nita onza onza. Oya oya.
My hands, your waist.
Nafanya naona mbili mbili. Ateke una
unataka nini ai? Kunipenda manzi hiyo ni tricky ai. Bila uba kuna piki piki, alafu usitense basi teki tizi ai. Sijui ni baki au nikuje hivi ai. Manzi mekunoki nimekizi kizi ai. Na cheki buda niko stu ai. Tena shasha mane hii ni flu ah. Kwele na kashash na nimedina crew. Venye nimekadi wamepiga sachu. Wanjabi na mashosho buda hadi babu. Biga luku kula mboto ndo ajwe iko new. Bet na Madrid odds kidogo manyu. Ati wata we kwanza who are you? Ai.
My hands, your waist.
Paradiso lakini jo tunaban ban. Fry liver leo tulikuja na pan. Ambia Ezekiel yeni fana ezi ban. Hii track day one tunagonga lagi.
Juna juna unani kuna kuna unani kuna kuna unani beba yeah. Nashinda unani beba yeah. Paka ya November unani runda runda unani sunda sunda unani tunda tunda mpaka bada yeah. I don't know how I feel.
Full. Hakuna shida klabu ntashikisha na magoons. Kidogo ni kafegi alafu tutacheza pool. Brother life is good ha, so west kiza. Soup mekula nyingi ati leo teo kwani leka kona nini. Mademu wana nikola ati nikose wona cheesy. Elimu kwanza ishi na easy form ni nyingi ha. I am going to party. Kitafuta buda jo hauni party. Nandai ime chrome na mambeko kathate. Zungusha, zungusha, hadi ugawe mkate ha, so
I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. Party, party, party. Just going to party. Party, party, party.
Do you hate Shara Mewesa? Na manager chikitaka juu ya mesa. Accountant ashacheza na Mpesa. Na bosa yuko hii ofisi tunacheza
party. Lakini bado tutaringa. Nipate huko daroluku na yoni mepiga. Leka na daiva kuzangu hati ni ya madiva. Sijali rada zake acha kwanza ni te crispa.
Si tuko majika madafu ni Gen Z na millennials rada chafu. Hapa ni opinion eshe mote wadhafu. Juu ni kuwa malo doba ya stana na nduvu.
Kakuna rada panda bus mami. We kuja tu pole pole niko from South Sea. Leka ko on nimepata na majagu. Si maklase pia na wako on asi.
I'm not going to work. My work is to party and that's how it works. My boss pay me so they don't need to work. So why should I work when there's no one at work? I'm just going to party. Party, party, party. Just going to party. Party, party, party. I'm not going to work. How it works,
party.
They don't need to work. Why should I work when there's no one at work? I'm just going to
party. Party.
Back.
Party.
Hey,
I'm
just going to party.
Party. Hey, what you say? Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela, with you hakuna matata. Kionyashwa nipa furaha, itabidi tumechanga, hiyo sadaka. Aki walai nimekupata, can't lose you, niko rada. Big size, jiki baby, uko sawa. I'm addicted, Angela, my dawa. Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing, I know you like freaking, I know you sound easy. Angela, am I the one scheming, am I the one cheating, or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me,
yeah,
try me.
so enticing. Body look good, body like munchies. Bigger heel boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Ay, touch it, lick it, ride it. Central, how did you private? Nico not be down, animal is safi. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? No, you just don't feel me.
Angie, Angie, body. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? No, you just don't feel me.
I finish last like I'm a good guy. And I knock like I'm a broke guy. I finish last like I'm a good guy. And I fuck like I'm a broke guy. Digitally going the darling. Ziki gani wakardinali. Mali safi kaka nyumbani. Barabarani utakosa jali. Tumetoka mbali, tunaenda mbali. Tumepata ganji, tumekosa mani. Tumechochana, tumekosana. Tumechomana, tukimojoana. Punky, chiki 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 chiki.
Juu tuko wote, tukate wabli. Najisia kitu kauna ukati. Wanatuza skin on yasema watu dai. Imra, lazime jipe na ivai. Waluku nao tuko lembe watu wai. Na take a deal, katanishi kia kirai. Acheni kudus, simrise kukrize. Na take a deal, katanishi kia kirai. Nimsu anjing, noma nalikudema. Ulinyoa ikabatu mejibuna. Unanimaliz, ukidunga dera. Usichoke na mzigo umebeba.
Sauti sauti, tuwa mechaji. Sauti sauti, siku zambu chaji. Hungry hungry, munchy munchies. Hunky punky, chiki 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 chiki. Sauti sauti, tukate maji. Sauti sauti, dikutezo chaji. Hungry hungry, munchy munchies. Hunky punky, chiki 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 chiki.
I sent some money, I called her phone. Her phone was off, na haku confirm. Kade ya confirm, na haku confirm. Kade ya confirm, kumbe siyo farm.
Watch.
Kateze na rika yako. Ule unataningi ni wakwako. Bado nakula na bete yako. Sele amebeat, amehumble. Ndiyo anataka kue wako. No, mbona marinette anajua stamteka. Mbona tunekeka anajua nkombesha. Mbona tate kono nikol kontena. Nikol once, nikol tena. Habari zenu.
Singata iko juu. Siko juu.
Faster, nana drive na rivas.
Siko ju.
Master, niko set to relax. Jaza, nungo kuthi hata cars.
Bip-bip-bop-bop-bop.
I'm on the highway.
Bip-bip-bop-bop-bop.
I'm on the highway.
Bip-bip-bop-bop-bop.
I'm on the highway.
Bip-bip-bop-bop-bop.
I'm on the highway. Bless Sunday, fuck Monday. Did it Tuesday, sipping the Wednesday. That's day, Friday, any clan day. Saturday, Poco Highway, it's a boys' night out. We out and about, Poco loaded, no doubt. Now my pen come at 10, how about was it for the drought? Take a narrow, come a Kingston, pass a, tell ya, take a less, take a minimum. Fresh in my head, the best of her head. Pleasure, tell me wife, Delonica, the cash, I agree, because who's come a day, Moko lose, gonna when you wanna jump, kill a gonna pose, gonna when you wanna judge, but in life, truly choose, come a day, Molly, take another thing they do.
Singata
iko juu, siko juu. Fuck that, you know you are gas. Fuck drive na rivas.
Siko juu.
Master, niko set to relax. Jaza, nungu mwede hata cars. I'm on the highway. I'm on the highway. I'm on the highway.
Beep, 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 beep,
beep, beep, beep, beep, beep,
beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, be
I'm not new to that man. Kila mali natembea wana shukuran. And kept hair like Bojo Bandan. Mama used to say that I look like a juju man. Na nkitokea wana chuchuma. Huyo ni nani hawajui man. So mbona karao kunionea kunivuruga. Kunichomea jundae yangu inanukangwa. Na towa kilau washa man. Inachoma kabob malis bastard son. Don't judge me watch a man. Kamu rali mekubali sema mashallah. Kijano naweka jam na gari alone. Window umeshumisha down na piti ya horn. Bay ya kateko hayo na dani ya gold. Dance lo buke otake ya re wako on wako.
Siko ju.
Fucked up ju na juro kuchigas. Fucked up na drive na mabika. Na mabika. Siko ju.
Najazika, nabambika, nabambika, najazika.
Over, over, emergency, over, over.
Maybeth, Maybeth.
Over, over, emergency, over, over.
Maybeth, Maybeth.
Nasikialamba kwa weekendi yangu nilianza Monday senti. Ndo waga inabonga nite champagne gin. Nama whisky adi nisha manda paycheck. Maybeth, say less, nisha pata chen chen. Na siku njema uoneka na pesa kiingia. Pesa, pesa, pesa kiingia, pesa kiingia. Maybeth na minia na najishindia. Pesa, pesa, pesa inavutia, pesa inavutia. Na siku njema uoneka na pesa kiingia. Pesa, pesa, pesa kiingia, pesa kiingia. Maybeth na minia na najishindia. Pesa, pesa, pesa inavutia, pesa inavutia.
Galoni Maybeth, yuna dandia design. Ni Mr. Who anamuita Mr. Rhyme. Na Tumblr, eka bas karibu. Ni makisma tangu minjaribu. Kuna rada, topeleke na step. Uneza cheza saina, ujinyakulie bet. Niko bunda, nimejazika. Uradi jet pesa imeivisha.
Na siku njema uoneka na pesa kiingia. Pesa, pesa, pesa kiingia, pesa kiingia. Maybeth na minia na najishindia. Pesa, pesa, pesa inavutia, pesa inavutia. Na siku njema uoneka na pesa kiingia. Pesa, pesa, pesa kiingia, pesa kiingia. Maybeth na minia na najishindia. Pesa, pesa, pesa inavutia, pesa inanukia.
Attention, attention. Kwangu ni substance, kwako ni hype. Napanga panga mika kati na mataikun. Najazika sana Maybeth.
Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok nile kwela no no no. No ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba sana kwanza mapacha. Zua tupisha rada. Cheki lugala tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na ena band na jakam. Sasa unangushia champion TFWP. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Nikiinza kiju kwa beat me you kill me umad. Na siku zote suna just spoiler ndo papa. Wapua kila rima wanalia sindo anataka. Uliza mana tipsi vile si huwafanya. Cheki kama nilikuna piga diriba fresh. Na kili kiju kwa pori nini jipin ma bends. Na kaka nika browns kunazima nika test. Na kama hakuna kuila is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi nigetu kini tresadi kwa bando. Kuwatokea na watokea na kiprado. Ni pack and chill ni kisip yangu ha.
Ati leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Cause my breath, I got so much to say. How could solo, baby?
oh not today. Bad man, I really wanna win ya sana. Na sita 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 saba. Ukichora mina zima. So now you know. Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah, I will give it to you. Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah, I will give it to you.
Give it to give it to you. Give it to give it to you. Give it to give it to you. Give it to give it to you.
When the driver take control, turn the faster, take it slow. Can they do them keep it low? Baby, show them how you roll. When the driver take control, turn the faster, take it slow. Can they do them deep below? Baby, show them how you roll.
Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah, I will give it to you. Looking for some love and affection. Can you be my romantic girl? Baby, if you give it to me, yeah, I will give it to you.
Boy, you got me so. You got me so lost in your eyes, the way you touch me so. I'm feeling you're feeling deep inside, you make me wanna go. Go there with you, though I know it's wrong, I know I got a man. I still wanna do you, baby, oh.
So you want to do me, you tell me you want, but now you confuse me. You want me to carry, you go sometime, make you not tell nobody. With me, I be the bedroom bully, come girl, I come make you sing on my knee. Fantasy, cause you never seen a lover like me.
I'm gonna let you go. Something about you makes me wanna lose control. Though my mind is telling me no, my body's saying yes, so I don't wanna give in to you. It's the sweetest taboo. I don't know what to do.
I don't know, 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 I don't know. Like say you dance off a beat too. If I hold you, you go and go so low. Me trace songs, Mr. Steel, you Galio. Cause if your man know there for you, yeah, yeah. Silver ego there for you, yeah, yeah. So come and let me give you something. I'll give you that thing you're wanting, yeah.
Boy, you got me so. You got me so lost in your eyes, the way you touch me so. I'm feeling you're feeling deep inside. You made me wanna go. Golden with you, though I know it's wrong. I know I got a man. I still wanna do you, baby.
On you, wiki mzima nimebaki niki think of you. I been gwani kaka waida, I pull in the air for 3:30. Leo ngwani nilitunda kwa airport. Baby girl, I'll be at the spot tonight. Don't check for meds and I'm using, bring your friends tonight. Yeah, major moves, man, I'm grinding on my major keys. Henny on the rocks, make a toast to my enemies. Banganga mingi bandu zetu zimeshika. Msupa kwa mechapa, wangu ame Eva. Designer dress, high heels, inchi sita. Got a Snapchat post for the picture.
Nobody gotta know. Set to see me shake up. DJ chase a song. But don't see me shake up.
Nobody gotta know that we be grinding. DJ better.
my mess up.
Oh, we've been up all night. Shutting the club down, shutting the club down. Shutting the club down, shutting the club down. Shutting the club down, shutting the club down.
Mini kitekini, dema na daini, ate kavo. Poa sana, leo ni na turn up ni ite rambo. Toa toa, sete kwa klabu, tupige swambo. Boda boda, iwezi kubali kusmama kando. Kade ni nakuta, amejibeba. Akishika ukuta, anze kucheza. Nyege tu kwa mwili, hambo neza mezwa. Juu ile joto, iko pale, bosu wezi mweza. Besi ki drop, bada na nikokota. Mini ki stop, bada na go down, go down. Nikitoa mikono, anarudisha. Na vile ana grind, sizita ni rarukia.
Shika. Zetu zimeshika, DJ cheza song, bado zimeshika.
Nobody gotta know that we be grinding. DJ cheza song.
Kisema ni like 20 cup na nastay kwa DM. Kila picha double tap, boy child fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bidazi na clap. Zina clap, ma bidazi na clap. Zina clap, mayo beat, zina slap. Kapetit kana wine, juya lap. Nana cheki vya na wine, mabida zina clap. Nasikia kudeti, Nairobi ni trap. Wapo watu na share kama story, what's up. Kona big party girl, kaki wine, zina clap. Kana lamba lamba lips, indication ya kiwap. Zina clap, hizo chicks, zina piga makofi. Black chocolate na changanya na topi. Tuna finish kumalo, tunazunda kwa kofi. Napa, sell wanga deadly, natingishwa roboti. Akisema ani like Johnny Cup. Nana slide kwa DM, kila picha double tap. Boy, child, fresh Clean na drip kama tap. Papa kwa namboa mutu na bidhaa zina clap. Zina clap na bidhaa zina clap. Zina clap mayo beat zina slap. Kapetit kana wine juya lap. Nana keki jana wine mabidhaa zina clap.
Mena hips kenda wider. Anajishikanisha lips akunywe cider. Na pale snapa na tutis tupo cider. Dime pande me increase ya ni hustler. Yo cheki kama kawaida di luku ni designer. Makeup ni fendi ya bendi zileza wa China. Moshi ni mbili za kinyongini pelaita. Ngozi nyororo ni metia ni malaika. Zina clap mabitha zina clap. Akitingiza kwa screen mabuda double tap. Manze kwela jimeshika ako maji kama tap. Mati kwenye unajificha na situ napiga lap.
Akisema ni like Johnny Cup. Nana slide kwa DM kila picha double tap. Boy Charles fresh and clean na drip kama tap. Papa kwa nampoa mutu na bitha zina clap. Zina clap mabitha zina clap. Zina clap mayo beat zina slap. Kapetit kana wine juya lap. Nana cheki jana wine mabitha zina clap.
Kenya na ispice kampu waka mevaiba. Girl kaki truck bana hagai na slap. Nataka nika tap, nika chape chap chap. So tukipatana bana ni shuguli pap pap. Cinderella basi kam ni kupande. Zungusha yo west kau nataka ni kutaje. Amebambika ana roll na machampe. Niko na mana trio tunakashi mapake. Mujani vata ndani ndani. Ndani 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 ya party na makali. Kali kali ni na magals wako inadi. Jo inadi inadi party tukisanif. Jo mamali.
Akisema ni like Johnny Cup. Na nasplay kwa DM. Kila picha double tap.
Sick by thing, much better than around. Girl, you are shining, I want you for this position. Position, best position. I will never run, give me your best position. Body never got that best position. I will never run, give me your best position.
Baby, give me the best position. Never met an East African hooligan. Hit till it burns. Come on, bend down, baby, turn the 101. You should have told me that you're freaky, yeah. I should have told you I'm a Caribbean girl. Wind your back to an instant curve. Alien girl from a different world.
When we there, yeah, me girl, don't fear that. Drop it down, yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, hotter than a gun. Forward and get them money to the ground. Sick by thing, much better that around. Girl, you are shining, I want you for this position. Position, best position. I will never run, give me your best position. Body never got that best position. I will never run, give me your best position. Give me a wind up, yeah, girl, do it like I'm your man. Follow the melody, bend on everything normal. Yeah, wind up for me, body back to drive, man. You got everything, you make me fly like Jordan.
Tingisha kitu iwe interesting. Let me ask, hey, madam, how you do that thing? Hey, I thought you wanna get the sweetest things. Cause I swear I couldn't switch, kaya Big Becky.
When we there, yeah, me girl, don't fear that. Drop it down, yeah, me girl, don't fear that. When you ready, me ready, we nah need chat. Drop it down, yeah, me girl, nah need chat.
Body never done, done, hotter than a gun. Forward and get them money to the ground. Sick by thing, much better that around. Girl, you are shining, I want you for this position. Position, best position. I will never run, give me your best position. Body never run, best position. I will never run, give me your best position.
Suchecki
Maggie,
magi magi.
Ati dance kudonjwe ni dance yama. Dance kishika unazungusha. Right to the left unazungushia. Ini dance yama.
Ati dance kudonjwe ni dance yama juu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance yama juu. Ini dance yama juu. Ati dance kudonjwe ni dance yama juu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance yama juu. Ini dance yama juu. Nilimwita hey kuja straight Kilimani. Msupa libambika nikisema ye ni mali. Na hanga majika ni form to na kill. Ini doba safi na nigenge imeti. Tabingine real kishika mic mimzi. Kolabo siyo free tukipop wana breeze. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Wanakwanga wameti wakijita wasani. Na manzi ako daily insta snapchat tali kama kaitisha. Juu kuna time nili date in sisters. Wanafanana lakini misi daiti flow. Kiyo mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali Halima na Hadija. Unapimanisha kitumio mapicha. But kitu real sore se kuchanganyisha. Na figia Shakilo ati dance kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Ini dance ya majuu. Ini dance ya majuu. Ati dance kudonjo ni dance ya majuu. Dance kishika unazungusha mguu. Right to the left kono zungushia juu. Magi magi dance ya majuu. Magi magi dance ya majuu. Nasaka formula. Nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Joki na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Akiwa lai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa aki safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fever. Nichilke jani ni kijimada na FIFA. Weskuma mimi minta chaza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Magi magina niko bukla na cheki tumabunda anda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Mini kuredi ni wapi tunakutana. Tukazi toke na machaji zikituba amba.
Ati dance kudonjo ni dance ya maju. Dance kishika unazungusha mgu. Right to the left unazungushia juu. Ini dance ya maju. Ini dance ya maju. Ati dance kudonjo ni dance ya maju.
Miu mcheki from a far distance. Niko na macho na mfinya itana. Akifika hivi ni majokes laughter.
Uongo na vile wewe kuwa boring kuruka.
Ukitaka kucheka si uvai baika. We mpuzi nisikio pelekwe na rada.
Iza
alafu na mpeleka kituom.
Ainda
unamtolea kimoshi kindom.
Aya
kiwake kiwake kimo. Anakupea down chini juu na back.
Diracho ama
Nyuza meina.
Nimkamba
uyo kwanza ndio tam kuruka.
Namluya
anakulisha vyote. Unalama sahani. Unasikia budo meshiba. Beshte yangu kwanga pedi. Beshte, beshte yangu sunda velo. Beshte, beshte yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu teka na bana. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Harikrez unajua siyo njangi madre.
Kuna jaba miu wanatukwa baite.
Na vile taxi nuboka nonsense.
Ndo ushike jaba uitaji license. Tata na gomba polite. Kavelo zirunde ndo socialize. Tei lazima ubaptize. Mzika ikiisha ikuje mara ya twice.
Beshte yangu kwanga pedi. Beshte, beshte yangu sunda velo. Beshte, beshte yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu teka na banda. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Iko juu kubishana nile vibe ya mapuni. Ini fire tunayongeza kuni. Tuna refill gas kupunguza yo upuzi. Tuna block designer tutambui. Boss India na bonga live and direct. Shera shera flow za kizing. Jina kubwa lazima wati. Ati shera shera dandia na hii. Ni kwa bukla ama kwa matri.
Ina do 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 donjo do do donjo. Ina do 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 donjo do do donjo. Ina do 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 donjo do do donjo. Ina do 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 donjo do do donjo
ina donjo iko sawa. No maana msupa squeeze apendagi kugawa. Kama kawa nkisha piga shower. Uneza zima power jumi slali yapa yawa. Jirani akileta vako za bestie nasty. Na venye ye ujikuta msexy. Yeneza kuja kwangwa pige seti. Na mida za kuziang tajifanya lime blacky. Huyo block ndenga cock. Kami ndo halimu na kujaja pana pok. Kauna stock neza talk. Drizzo ndo ni nice kitaka kutoa lock.
Ina do 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 donjo do do donjo. Ina do 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 donjo
raha ndani ya roho, nasikia raha ndani ya roho, nasikia raha ndani ya roho, nasikia raha ndani ya roho. Ati yes kidole sambusa, kidole sambusa, yes kidole sambusa, ehe kidole sambusa.
Ina do 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 donjo, do do donjo, ina do 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 donjo, do do donjo, ina do 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 donjo, do do donjo, ina do do donjo, do do donjo.
Mana mana tipsy G
Zidro,
Big Baba
Doku donjo, doku dunda, ikedi nani bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda, jok moja nimeshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda, ikedi nani bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda, jok moja nimeshanza kunirunda. Dani ya chain kashingo, nimedunga bling moja nono hadiwezi kujikunja. Doku donjo, doku dunda, nikichuna kandovu ni wapi nilikasunda. Nimekula fiti, nimedimbuka, nchakula kikitu zimeripuka, nikabolia tennis ndio vile tunadunda. Denje natumia ni matunda, single sikai tena na tresuda. Kule ni nani kokona akona mbuda, alutane na donjo kudunda. Nyongi wedi mstaki kuchomeka kucha.
Yo, goda, goda tena, strictly makwela, no other gender. Goda, goda tena, petit ndio inaweza, but big ndio napenda selector. Nini zona cheza, komeshi ndo na mboka, wese matwekia Lexa. One lege twende, nusha mkono mbele, gat ni a lele na kwanga fiat. Sele aluta ina donjo, ka wet fry na roiko. Rainfalls a kizim na zimetoka kia maiko. Chingli kwe the big baba kwa disco, ni nosapere kangat na wote onetwa shiko. Shiko wa Nax, shiko wa Kiambu, shiko wa Juja, shiko wa Embu. Kuna shiko misi juu ye udu, nya pitafanya rura show na kuja very soon.
Doku donjo, doku dunja,
check you, Boriko best, Boriko top. Leo tunakanjana na machep. Shida si do, shida ni pombe kiwa less. Na tuko zone, na venye bana tunaflex. Weka si tu mess, let is on my best.
Nasema rom, so ina bombo. Rom, so ina bombo. Shambra ina bombo. Hino ina bombo. Nasema rom, so ina bombo. Rom, so ina bombo. Shambra ina bombo. Hino ina bombo.
Hey, juu blunt ndo shintu na vuva ni dansa. Lyrical doctor ni Buddha. Zimeshika tuko high ivi ivi. Macho zimenyanya flight mode easy easy. Wenda kuwa na Malawi. Fresh Bob Marley. Fresh jam atawi ni kiskank misi nawi. Korondi menifanya wanati. Kasi gode juu ya kuki misi taki. Ni namba uno, bazu neza pulo. Moshini yanguwai kurubai na makulo. Same thing fully loaded. Zote ni alarm. Zote ziko box ya ni zote ni aja.
So ina bombo. Rom so ina bombo, shambra ina bombo, hino ina bombo. Rom so ina bombo, rom so ina bombo, shambra ina bombo, hino ina bombo.
Let's go juu ya doba, tukiza skiza kayo akibanza. Hapa ganji ndo inabonga, kahuna ganji nyamaza. Nasikia niko mavitu, jo niko mabitha. Mfuko ni madhao, tutucheze na uba. Majiko waga besti na joa meiva. Leo nateka tuma painting akina Aisha. Leo kaveveka na zeze ya mirema. Zikishika tunavuka kasavera. Ama tufike uko juja containers. Kama ni form tunaeza adi kiesha. Kwa nini kiesho?
Ronzo ina bombo. Ronzo ina bombo.
Mm-hmm.
babe. Leo tuna fessa fe fessa fe banga. Ama tuta do it your way. Yeah, watcha ni kuse. Usi ni yogo babe. Leo na finesse na finesse na ujanja eh. Leo nta maintain. Ukini kuna bag, nitako kuna front. Yebu baby don't let go. Ukini pay a charge, nitako pay a ndo. This the kind of love. Make it when we do it, do it, do it. Make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it.
Club sai, siezi kosa kuteka mpoa sai. Siezi baywa pombe alafu mini zirai.
Siwezi.
Sakata, sakata, rumba, rumba. Sakata, sakata, kuna nyuma. Chuchuma kuna wevunja ufupa. Tumia mikono kishindwa miguna. Nikili chopandwa ni ulicho kiguza. Na kiki kukuza ni juli kichuna. Na kisipo zama ni jwa kijavunwa. Na kiki zolea ni juki memuagwa.
My hands, your waist.
Records.